Blog Talk Radio.
Ni hoterwa ry'inzira karengane kizito mihigo nubwo leta ya FPR yakomeje umwami imbere y'abantu cyangwa imbere y'Imana. Uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri kandi waranzwe n'ikindi gikorwa cy'iterabwoba nyamukiranyamipaka. Ndashaka kugwisimutwa rya Bwana Paul Rusesabagina washimutiwe i Dubai akajyanwa mu Rwanda, aho akomeje gusiragizwa imbere y'ingirwankiko hirengagijwe amasezerano mpuzamahanga, ari nako agatsiko gakomeje gukumira abenshi mu bunganizi we yihitiyemo. Leta ya Kigali ikwiriye gushyira mu gaciro ikarekura Bwana Rusesabagina nta yandi mananiza, kuko Lilian ari Kigali ishyushye yirengereye. Nk'abantu batavuga rumwe n'agatsiko gatsikamiye Abanyarwanda, ntitwabura kwishimira ko uyu mwaka wa 2020 ni umutahira Abanyarwanda udusigiye icyizere ko ejo hazaza heza hashobora kugerwaho ku buryo bwihuse kurusha uko bamwe bari babyibwira. Ndashaka kuvuga igikorwa gikomeye cyo kubona imiryango nyarwanda ya politiki na sosiyete sivile ibarizwa hanze yarabashije guhuriza hamwe ingufu mu rwego nyunguranabitekerezo Rwanda Bridge Builders. Ni igikorwa cyaje gisubiza ubusabe bw'Abanyarwanda bari barambiwe no kubona dutatanye ingufu aho kuzihuriza hamwe ngo bahangane n'ubutegetsi bubabangamije. Kuri izo mpamvu nongeye gushishikariza imiryango itaragana urwego nyunguranabitekerezo kubikora kandi mu maguru mashya, ari nako ashimangira ko ihuriro nyarwanda ntacyo ritazakora kugira ngo urwego nyunguranabitekerezo rugere ku nshingano zarwo zo kubaka u Rwanda rubereye bose. Uyu munsi tariki ya 31 Ukuboza 2020 turibuka ku nshuro ya 7 urupfu rw'intwari yacu umusangirangendo Patrick Karegeya wishwe n'ubutegetsi bwa Kagame. Ihuriro nyarwanda ryongeye kumwunamira, riramuzirikana kandi rizahora rimuzirikana kimwe n'abandi basangirangendo baguye kwitabara, abandi bakaburirwa irengero, abandi bakabakomeje na kugaragazwa hagati mu nkiko no mu mabahiro ya leta y'agatsiko. Banyarwanda, banyarwandakazi, by'umwihariko basangirangendo bayoboke ihuriro nyarwanda bafatanyabikorwa namwe inshuti z'u Rwanda, ntituzigiye duhumishwa amaso n'ibishashagira biherekejwe n'amanyanga avanze n'ubugome leta y'agatsiko ka FPR ikoresha ngo irebe ko yazaguma ku butegetsi ubuziraherezo. Uyu mwaka mushya dutangiye w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe uzatubere uwo kwikubita agashyi. Dukanguke, dushyire hamwe, twubake u Rwanda rubereye bose. Banyarwandakazi, Banyarwanda basangirangendo bayoboke ihuriro nyarwanda bafatanyabikorwa namwe inshuti z'u Rwanda, ndangije mbifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe, umwaka wo gushyira hamwe, umwaka wo guteza imbere ibikorwa byo kuzana impinduka mu Rwanda. Ngirimbazi Icondo, umunyamabanga mukuru w'ihuriro nyarwanda. Murakoze, murakagira Imana.
Radio Itahuka, ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC. Turabasuhuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi, aho turi kwa kane ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2020. Ukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za Radio Itahuka. Bakunzi ba Radio Itahuka, rero nk'uko mumenyereye turi kwa kane, akaba ari uwa kane wa nyuma w'umwaka w'ibihumbi 2020 tugiye kubagezaho ikiganiro. Uwa kane wa nyuma tuganira turebera hamwe muri iki kiganiro cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage ku Rwanda rwifasha ku Rwanda ruhagaze. Ariko mbere yo gutangira ikiganiro, reka dutangire dushimira umunyacyubahiro Bwana Chomdo ku butumwa yatugejejeho busoza umwaka, ubutumwa bwa RMC ukuntu abivuze neza mu byaranze mu mirongo migari ibyaranze uyu mwaka w'2020 ku byerekeranye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Yabivuze neza rwose, habayemo byinshi, twabonye byinshi kandi tuzakomeza kurwana nabyo igihe cyose kugeza igihe umuturage azabonera agahenge, kugeza igihe buriya butegetsi buzumva yuko bugomba guhagarika amabi bukorera umuturage, bityo umuturage akishyira akizana mu gihugu cye. Muri kiganiro rero bakunzi ba Raditahuka turareba ku ngingo ebyiri twihuse, aho tureba ukuntu COVID ahigejeje umunyarwanda n'ukuntu agatsiko gakomeje kuyijera ariko gakururamo inyungu zako kiharira, kuko agatsiko kabonye imfashanyo nyinshi ariko zitagize icyo zimarira umuturage. Mu ngingo ya kabiri turi burebere hamwe ku byiciro nanone by'ubudehe, ukuntu agatsiko kabyifashisha gafifika kabeshya gateknika imibare nk'uko bisanzwe, ugasanga abakene ari bake cyane kandi atariko byifashe. Reka rero ne kwizimba mu magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage, mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, niba muri kunyumva ijambo ni ryanyu.
Urakoze Chantal, nakumva neza cyane, nizeye ko nawe unyumva. Uranyumva?
Yego, ndabumva neza Bwana Edouard Kabagema.
Urakoze, ndagushuhuje kandi nkwifurije umwaka mwiza mushya muhire wa 2021. Tuzahurye ntuzaturye, niko bavuga mu Kinyarwanda. Bo, uzatubere umwaka w'amata n'ubuki, cyane cyane wowe na Serge mudufasha ku buhanga bw'ibyuma turabakeneye cyane. Muri uyu mwaka muzakomeze muzane ingufu, mudufashe cyane nyine gutambutsa ibiganiro byacu. Reka nshimire n'abanyarwanda bose badukurikiye kandi mbifuriza umwaka mucya muhire wa 2021. Dufite inshuti abantu rwose batadutenguha, bahora bakurikirana ibiganiro byacu, batwohereza amakuru, mbega babasangira ngendo kandi batuba hafi. Ariko natwe rero tubaba hafi, barabizi, bazi neza ko ibibazo bibahangayikishije mu Rwanda ariyo nshingano zacu kubivuga, kubishyira ahagaragara, kugira ngo duhangane n'iriya ngoma y'agatsiko ikandamije abanyarwanda. Nkasuza rero n'abandi abayoboke b'abanyarwanda, nabo mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2021. Nabo rwose aho bari hose Imana ibarindisha ukuboko kwayo ibabe hafi. N'abandi bose bakunda demokarasi, baharanira impinduka, baraba mu mashyaka, muri za sosiyete sivile, bose bazagire umwaka mwiza w'amata n'ubuki wa 2021, kandi bazarusheho kongera ingufu mu bikorwa byabo byo gushaka impinduka nziza abanyarwanda bakeneye. Reka rero mbahe abo dufatanye ikiganiro uyu munsi, ni Ange na Naira, nabo babasuhuze kandi babifuriza umwaka mushya muhire. Ni abantu mumenyeranye, tumaranye umwaka wose dukorana hano mu kiganiro cyacu cy'imibereho mibi y'abaturage, murabazi neza cyane. Ni abasangirangendo badatezuka, bafite ingufu kandi bavugira abanyarwanda uko bashoboye kose kandi babishyiramo ingufu. Reka rero mbahe umwanya nabo basuhuze banabifuriza umwaka mushya muhire. Ange, wafata ijambo.
Murakoze cyane kandi mbasuhuze maze y'ikiganiro. Tuhuze Serge na Chantal ku buhanga bw'ibyuma, tuhuze Naira na Emeline turi kumwe muri iki kiganiro, tuhuze ndetse n'undi wese waza kuza mu kiganiro, kandi mbona n'umwanya wo gusuhuza abanyarwanda bose muri rusange, cyane cyane abakunzi ba radiyo Itahuka n'ikiganiro mpamize y'abaturage. Nizera ko iki kiganiro kiza. Murakoze.
Murakoze Ange, reka mpe Naira. Naira, uratwumva?
Yego, ndabumva, namwe muranyumva?
Wi, turakumva neza cyane. Nawe wafata ijambo ugasuhuza abatwumva kandi ukabifuriza umwaka mushya muhire, ijambo ni ryawe.
Yego, murakoze cyane. Reka ngusuhuze wowe Edouard Kabagema, kandi ngushimire ko wateguye iki kiganiro. Ndasuhuza abari ku buhanga bw'ibyuma, Chantal wadufashije kwinjira muri iki kiganiro, na mugenzi we Serge. Ndasuhuza kandi akuri kumwe Anne na Emeline uza kuza ngasuhuza abayoboke b'ihuriro nyarwanda bose ndetse nkasuhuza by'umwihariko abayobozi b'ihuriro nyarwanda kubera akazi keza bakora n'uburyo bakomeje gukomera ku ngamba z'ihuriro nyarwanda n'ibyo ryiyemeje kugeraho. Ndasuhuza rero abanyarwanda bose, abadukurikiye ndetse n'abazatwumva muri iki gihe aho baherereye hose, hari abari mu Rwanda, hari abari mu mahanga hirya no hino, bose ndabasuhuje kandi nifuriza kugira ibihe byiza. Murakoze, nizere ko tugira ikiganiro cyiza.
Urakoze. Sinzi niba na Emeline yabari yahari. Anje yambwiye ko ari buze. Emeline yabahari?
Ahari.
Okay, ikaze Emeline mu kiganiro, nawe wafata ijambo ugasuhuza abatwumva ukanabifuriza umwaka mushya muhire, ijambo ni ryawe.
Murakoze. Ndabanza gusuhuza umuyobozi w'ikiganiro, ndasuhuza Madamu Naira na Madamu Chantal na Serge ku buhanga bw'ibyuma, ndasuhuza na Ange, ndasuhuza abanyarwanda bose mbifuriza umwaka mushya muhire, uzawe uw'amahirwe, uzabe uwa byose bifuza. Murakoze.
Urakoze cyane. Uyu munsi rero tariki ya 31 z'ukwa 12 2020 ni umunsi w'ubunani, ntabwo turi butinde mu kiganiro, turagerageza kukigira kigufi cyane kubera ko abantu bafite inshingano zo kujya gusubira mu miryango yabo kugira ngo babashe kwizihiza umwaka mushya muhire n'abandi. Ubwo ingingo twateguriye uyu munsi ntabwo ari ingingo nyinshi, ni ingingo ebyiri gusa. Imwe ni nka information, urebye nta nubwo ari ibintu byo bitinda cyane, nuko hari, reka nze mbishake, turebera ingingo imwe, tureba ku byerekeye COVID-19, turebe gestion yayo ukuntu iriya leta ya Kagame ibyifashemo. Turavuga ko hari uguhuzagurika kuko hari ibintu byinshi bigaragaza neza yuko kiriya kibazo cya COVID bakijera nabi. Icya kabiri turi burebe ni ikibazo cy'ibyiciro by'ubudehe. Hari inkuru yasohotse yasohotse kuri Real Talk TV y'umuntu witwa Etienne Gatanazi, ikiganiro yagiranye na Madame Victoire Ingabire n'umunyamakuru witwa Jean Baptiste Karegeya wo muri ngo Pax Press. Aha hantu muri iyi nkuru basohoyemo ko ibira byiciro by'ubudehe batubwiraga ngo bizaba ari igitangaza, ntibizazamo amakosa nka ya mbere, ko batangiye gutekinika imibare y'abakene bundi bushyashya nkuko twabivuze. Muzi neza ko ni ibintu twavuze inshuro igihumbi, tuvuga ko objectif cyangwa se ikintu ibyiciro by'ubudehe bigamije ari ugutekinika imibare y'abakene kugira ngo babe bakeya mu nyungu za politike no mu nyungu z'ubukungu. Turabireba mu kanya. Ibyo twavuze byose, amakuru atangiye kugaragara neza yuko bya byiciro by'ubudehe batubwira ngo ni bishyashya, babeshya ngo bizakorwa neza, noneho batangiye kubitekinika nkuko batekinikaga ibya kera. Bo ingingo ya mbere rero tuganiraho, kanze ingingo ya mbere tujye kuganiraho ntihagire undi aze kumbwira anyandikira ambwire. Ingingo ya mbere turareba nyine ikibazo cya kiriya COVID, impamvu hari amakuru agiye asohoka ukavuga uti ibi bintu ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Hari nk'amakuru nabonye ejo bundi reka nzishake, ndabona bidafunguka. Mushimiye nawe arahari. Mushimiye uratwumva? Okay, nawe wafata akanya ugasuhuza abatwumva ukanabifuza umwaka mushya muhire. Jean Pierre,
ya murakoze cyane Edouard, ndagusuhuza cyane umuyobozi w'iki kiganiro, ndasuhuza abo turi bufatanye iki kiganiro, numvise Ange na Emeline, Chantal na Serge, mukomere cyane. Ndasuhuza kandi abayoboke b'ihuriro nyarwanda aho bari hose hirya no hino, abakunzi b'ihuriro nyarwanda n'abayobozi b'ihuriro, mbifuriza umwaka mushya. Ndasuhuza abo dufatanyije muri P5 n'abandi n'abanyarwanda bose muri rusange bahagurukiye kurwanira iyi mpinduka. Ndabifuriza umwaka mushya kugira ngo tuzawugire mu mwaka w'insinzi. Mukomere, ubwo turakomeza tuganire.
Urakoze cyane. Nibwiraga nibutsaga abantu bakunda radio itahuka cyane cyane ikiganiro cyacu, ko ibintu twavuze muri uyu mwaka nta nubwo ari umwaka umwe n'imyaka myinshi ikurikiranye hari ibintu dutindaho ariko mubona ko ibintu dutindaho ari ibintu bikomeye mu buzima bw'abanyarwanda kandi biteje ikibazo muri leta ya Kagame hari ibibazo by'umuburezi ibibazo by'ibiciro by'ubudehe ibibazo by'umusoro w'ubutaka ni ibintu dutindaho kenshi ibibazo by'ubukene muri rusange ibibazo byo gusaranganya umutungo ibibazo byo guhohotera abantu kuri uburenganzira bwabo ni bibazo dukunda gutindaho kandi mubona ko bigenda bigaruka bigaserereza iriya leta bega mukabona ko ari ikibazo gikomeye ntabwo rero ibintu tuba twabihisemo ku uhazari tuba twabihisemo tureba tuzi ko ari ibibazo bikomereye abanyarwanda akaba n'abazo mpamvu tugomba kubitindaho mboreka njye ku ingingo ya mbere nihuta cyane covid-19 ngo yageze mu turere twinshi hari abantu bavuze ko ngo yageze mu turere 15 icyarimwe mu imibare iragenda ya izamuka cyane murabibona n'abapfa bagenda baba benshi abashyirwa ku byuma ibyuma bibaha bibafasha guhumeka murabona ko abarwayi ari benshi cyane donc yarazamutse cyane bo noneho rero ikibazo hari abantu batemera ko imibare leta y'u Rwanda itanga ariyo kubera ko bavuga niba bavuga bati covid iri mu turere 15 tw'u Rwanda ihafi hose mu gihugu imibare bamwe baravuga bati imibare batanga ntago ariyo mbona ariko tubyihorere none igitangaza rero igitangaza nuko hari za ONG zimwe na zimwe zigenda zitanga udupfukamunwa hari nk'iyo nabonye ngo yatanze udupfukamunwa mu mujyi wa Kigali muri za Musanze aho hose bagenda batanga udupfukamunwa 2500 3000 mbo ariko mu by'ukuri abantu bakeneye udupfukamunwa ni benshi cyane twabonye ko bakimara kudukora hari abantu barenga 3,000,000 batabashije kubona udupfukamunwa kubera ko bakoze uduhanye n'abaturage basanga muri toke hasigayemo udupfukamunwa 3,200,000 twabuze abatugura ariko bikaba bivuga ko hari abantu 3,200,000 batabashije kwigondera udupfukamunwa ibyo bintu twasabye leta ngo ibagurire udupfukamunwa leta iranga none tujye tubona ngo za beka banke populaire umugira neza witwa runaka ikipe y'amaguru runaka ngo bagiye gutanga udupfukamunwa 2,250,000 gutyo hirya no hino ariko urumva ko ugereranyije n'umubare w'abantu bakeneye udupfukamunwa barenga 1,000,000 zingahe abo bantu bahabwa udupfukamunwa ni bake cyane na gatonyanga kubirishyushye kandi birakorwa n'abantu ku giti cyabo kubera nko kugira isoni urebye mwabonye ko hari barashyizeho na kampanye yo gushakira abakeneye udupfukamunwa usiye ko bisa naho bitakomeje ariko ikigaragara ni icyo mubona covid yateye muri mu 2020 mu kwezi kwa gatatu turi mu kwezi kwa 12 umwaka urarangiye abantu barimo gutanga udupfukamunwa nyuma y'amezi 9 covid itangiye daboro batanze udupfukamunwa duke cyane ariko badutanze trotar badutanze imitagiye kubera ko ntacyo tukimaze niba baragomba kudutanga mu kwezi kwa gatatu kwa kane covid igitangira kugira ngo abantu bashe kwirinda bakaba bakudutanga mu kwezi kwa 12 badutanga bigende bite ahangaha ni ikibazo murabona ko iyo ni gestion mbi cyane ni management mbi cyane y'ibi bintu kugira ngo abantu batange udupfukamunwa udubira natwereka yuko iyo mu kwezi kwa 12 kujya kurangira ikinyakuru cya leta cyanditse ngo ONG runaka yatanze udupfukamunwa 3,000 hariya itanga udupfukamunwa 2,000 kandi banavuga nabo bamurenje baravuga ngo abantu baduhaye ngo n'abantu babakene cyane ntibabasha kwigondera agapfukamunwa ngo n'abana babo bajya mu ishuri babonera udupfukamunwa mubyumve neza mu kwezi kwa 12 ONG ikajya mu giturage ikavuga iti abantu dushyire udupfukamunwa tw'ubuntu n'abakene badashobora kwibonera agapfukamunwa batabasha no kutugurira abana babo bagiye mu ishuri ubwo bisobanuye iki ni ukubera ko mu Rwanda hashize amezi 9 covid iteye turacyafite abantu batarabasha kwambara agapfukamunwa none leta igatangara ngo covid ngo yageze gute muri prison ya Huye mwabona ko ejo bundi muri prison ya Huye hagezemo ngo abantu 17 barwariye umunsi umwe barwaye covid muri prison ya Huye hari butare bakibaza ibibazo rero ngo yahageze iti muri prison y'i Kigali ngo yahageze iti iyi gitarama ngo yahageze iti none se yabuzwe n'iki kuhagera niba dufite mu gihugu abantu benshi badafite isabune abantu badafite udupfukamunwa si ukuvuga ko aho badufite covid itahagera ariko nibura leta yagombye gukora ibintu by'ibanze none ibindi tukazabyibaza nyuma ariko kubona leta yibaza ngo prison ngo muri prison covid yahageze mite izi neza ko abaprisonniye abanyuru bava mu bitoroge hose kandi mu bitoroge nta dupfukamunwa duhari nazo mpamvu ONG zijya kudutangayo urumva ko ni ibintu biteye ubwoba ikindi umuntu yavuga murabona ko mu kwezi kwa gatatu leta ya FPR yangiye abaturage ko basubira iwabo igihe bafataga gumino ya mbere guma mu rugo ya mbere guma mu rugo pardon igihe bakoraga guma mu rugo ya mbere muziko abantu bashatse babuze bati tutazicwa inzara itazatwicira mu mujyi wa Kigali muture kure tujye twitsubira iwacu mu giturage barabangira impamvu ngo kwari kuvuga ngo batabohereza mu giturage ngo bakajya gukwirakwiza COVID-19 none icyo gihe mu gihugu hose twa dufite nk'abarwayi bageze ku ijana ubu dufite abarwayi bageze ku 600 donc murabona buri munsi hahandura abantu benshi ni ibintu birenze kure ibyo twa dufite mu kwezi kwa gatatu ibipimo ariko ejo bundi kuri noheli bohereje abantu mu giturage bati mutahe abantu barabyigana mu buryo butegwa mwarabonye nyabwogo murabona inyamirambo abantu babyigana bagerekeranye kandi mu gihe cya COVID kandi ngo bari kugerekerana bajya mu mabisi ngo atemere gutwara abantu buzuye ngo batware cya kabiri ariko abantu barabyiganaga mu buryo butebwo mu gihe cya COVID babohereje mu giturage kandi mu kwezi kwa gatatu ariho hari COVID nkeya babangiye kujya mu giturage ni ikibazo rero nge nkibaza nti rero eske babohereje kubera ko bisi z'akatsiko za Kagame zikeneye gutwara abagenzi kubera ko abari batwara abagenzi bazi neza ko harimo ikiraka gikomeye impera z'umwaka abantu bajya mu giturage batega amamodoka bakajya mu giturage gusura bene wabo gukora iminsi mikuru mu giturage baravuga ati wenda uyu iyi okazio turamutse tuyirase byaba bipfuye ni okazio yo gukorera amafaranga menshi y'aba bantu bagenda bajya mu giturage bakazagaruka umwaka urangiye ubwo ni ukuvuga ngo niko ntekereza bavuga ati COVID irahari ariko mubareke turamutse tubabujije kujya mu giturage nako tubabujije gutaha visi zacu ntabwo zatakaza amafaranga kuko ni okazi yo gukorera amafaranga menshi yo gutwara aba bantu bajya mu giturage no kubagenda kandi bakazanagaruka tuzabatwara bagenda tubatware banagaruka n'amafaranga menshi aho ngaho ntabwo byumva ikindi kigaragara muzi ko hari inkuru yasohotse ejo bundi bavuga ngo mu gihe ko mugira ngo bavuga ngo Angola ngo yahagaritse gukora ingendo ubwo nubahinde indege zayo gukora ingendo mu bihugu byagaragayemo uburiya bwoko bushya bwa COVID-19 ubwo ni wenda n'Afurika y'Epfo n'Ubwongereza n'ibiki byose ibyo bihugu Angola ngo yahagaritse ingendo ariko mu Rwanda muzi nanone ko hari inkuru yasohotse mu Rwanda bavuga ngo u Rwanda rugiye kwiga uburyo niba rugomba guhagarika ingendo zijya mu Bwongereza ingendo za Rwanda Air nta kintu bigeze bavuga nta kintu kigeze gikurikiraho baracecetse twategereje ko bagira umwanzuro bafata bakazahagarika izo ngendo kubera ko n'ibihugu byose by'iburayi ibihugu byinshi n'ibyo muri Aziya byose byahagaritse ingendo zijya mu Bwongereza kubera buriya bwoko bushya bwa COVID ariko u Rwanda ntirugeze ruhagarika izo ngendo niba abana bikoze ntibigeze babitumenyesha twumvise bavuga gahunda bafite gahunda yo batekereza kubihagarika ariko ntibigeze babihagarika umuntu akaba anatekereza ko kubera ko umuzi w'u Rwanda ariko rwavuye mbere muri guma mu rugo bava muri guma mu rugo ya mbere rwabaye rwa mbere mu bantu batangiye kohereza indege hanze kuguruka ibindi bihugu bitaratangira kugurutsa indege zarwo Rwanda ya deje yatangiye kugenda umuntu akaba yanatekereza ko iriya COVID yo mu Bwongereza ishobora ko yageze mu Rwanda izanywe ni nazira ngendo za Rwanda ya kubera ko yakoraga ingendo nyinshi muri mu Bwongereza igihe cyose imaze iminsi nta nubwo ishaka kuzireka nk'uko ibindi bihugu byazihagaritse ngo inazihagarike iracyazikomeza umuntu nta cyabuza umuntu gutekereza ko iriya COVID yongeye kuzamuka muri iyi minsi mu Rwanda ishobora kuba yaravuye yaraje ivuye mu Bwongereza izanywe na Rwanda ya kubera ko ahantu hose bafitanye communication n'Ubwongereza ari ibihugu by'iburayi byose iyo COVID y'ubwoko bushyashya mu Bwongereza yarahageze ahangaha rero umuntu yabyibaza mbo ndumva ari byo umuntu yavuga ikindi nuko ikindi umuntu arangiza iyi nkuru nuko nuko nyine nta gahunda basa nkaho muri rusange bavanga COVID no gukoresha amafaranga urumva niba bagomba guhagarika ingendo z'abaturage ariko bakabona yenda ko bisi zabo zigomba gutwara abantu baravuga bati nuwo mureke bagende ubwo yenda nibashaka iyo coronavirus bazayigerageza mu giturage ariko imodoka zacu amabisi yacu abone abagenzi atwara n'izo Rwanda ya ziragenda nubwo bazi neza ko wenda mu Bwongereza ari ubwoko bushya bwa COVID indege yabo barayohereza nta kibazo wumva ko harimo rero ikibazo cyo gushaka gukorera amafaranga menshi ikindi hari inkuru yasohotse nayo nashaka kubabwira nuko hari inkuru yasohotse mu gihe ko nanone Rwanda ruvuga ngo Kenya ngo izakingira abaturage bayo ku buntu igihugu cya Kenya tukibaza tuti ese u Rwanda rushobora gukingira abaturage barwo ku buntu kandi no kubaha udupfukamunwa rutarabikoze ahangaha hari ikibazo ahubwo twebwe ikibazo twakwibaza urukingo ni nuramuka runabonetse leta y'agatsiko izaca amafaranga ngahe gukingira bizaba amafaranga ngahe kuko kuvuga ngo bazakingira ubuntu nko mu bindi bihugu byo ntibinashoboka kubera ko niba bataratanze agapfukamunwa ariko kagura ubusa ntabwo gukingira ntabwo bazabikora ubuntu bazaca amafaranga ishyano ryose ibyo ryo abantu bagomba kwitegura ikindi nuko hari inkuru ivuga ko ngo nasomye bavuga ko ngo gukingira hari iyi tese zihuta zimara iminota 15 bavuga mu Rwanda uje kwikingiza ku bushake baguca amafaranga 10,000 mbo ziriya tese zimara amasaha 24 zo ni n'amadolari 50 byo murabizi ubwo n'ibihumbi 50 ahangaha rero harimo ikibazo hari n'inkuru yasohotse ivuga ko ngo bashobora kuba bashaka kwikorera ubuntu gutesa abantu babikorera ubuntu aho iriya tese zihuta bakazikorera ubuntu u Rwanda rwafashe amafaranga menshi yo kurwanya yo guhangana na kiriya kibazo cya coronavirus ni gute ibindi bihugu bifata tese bakabikorera abaturage kugira ngo umenye abantu barwaye baza ukabapimira ubuntu wowe ukabaca amafaranga bitangira twaravuze tuti ari amafaranga 50 muri guca azatuma abantu batinya n'umuntu urwaye n'umuntu wahuye n'umuntu w'umurwayi akaba azi neza cyangwa yikeka ko arwaye n'aba adafite amadolari 50 yo kujya kwipimisha azatinya kujya kuvuga ko arwaye arembera aho ngaho agumye yanduza abandi ariko ntago azatinyuka kujya kwipimisha kubera ko najya muzamuca amafaranga ayo mafaranga arayatinya n'ayo mafaranga 10,000 bavuga barumva ko ari amafaranga makeya yo gupima abantu ariko ashobora kuba gutinyisha abantu barwaye wenda bazi ko bahuye n'abarwayi cyangwa se biyumvamo uburwayi ariko bakavuga ati ninjya kwipimisha baranca amafaranga 10,000 akagira ubwoba wumva rero ko ntabwo wazabona imibare nyayo niba abantu bamwe bazahura n'abarwayi cyangwa se bakumvamo kubanduye bakagira ubwoba kujya kwipimisha kugira ngo kubera ko nta mafaranga bafite ayo mafaranga ni menshi cyane wumva rero ko ntabwo imibare leta itwereka ishobora kuba yo kubera ko ari amafaranga baca mu gupima wenda no gukinza bazaca ndi no kugira gute ni ibintu bitatuma bamenya imibare nyayo kuko abenshi bashobora guhisha ko barwaye kubera gutinya amafaranga babaca yo kwipimisha umva ni ikintu rigikomeye umva ariko muri ibi byose ubishyize hamwe urabona ko politiki Kagame ntago ari politiki nzima harimo business ariko ishobora gutuma covid mu banyarwanda yiyongera uburwayi bukiyongera mu banyarwanda ariko we akabivanamo amafaranga reka ndekera aho ngaho hari n'izindi ngero nyinshi mwebwe muzenda ntazi ariko ntabwo ari ibintu bizima reka tugire vuba turangize ikiganiro cyacu reka mere kuri Ange jamu ni ryawe
murakoze cyane kandi mbona n'umwanya wo gusuhuza mushime mu by'ukuri u Rwanda muri uyu mwaka navuga ko rwakoze penalite nyinshi cyane ko rwo ano mwaka rweretse abanyarwanda ko rutabitayeho na busa kubera ko iki cyorezo cya covid cyaje cyerekana mu by'ukuri urwango aka gatsiko ka FPL kanga abanyarwanda muri rusange navuga ko kugeza uyu munsi wa none buri munyarwanda wese uri mu Rwanda ufite ikibazo ndetse nuwaba yarataye akazi nuwaba ariho nabe n'umuryango we nuwaba yanduye corona muri iki cyumweru cyangwa no mu mezi abiri ashize ari ukubera ko leta y'u Rwanda yabyitwayemo nabi kuva ku munsi wa mbere iki cyorezo cyagaragaye ku isi kugera n'uyu munsi wa none turi kuvugana ku itariki ya 30 n'umwezi ukwezi kwa 12 icya mbere cyabayeho ubwo coronavirus yari imaze kugaragara mu Bushinwa ibihugu byinshi ku isi byari bitaragaragaramo iki cyorezo cya corona ibihugu byinshi byafashe ingamba zo kuzikumira ndetse bahagarika n'ingendo zijya mu Bushinwa mwibuke neza ko u Rwanda ari cyo gihugu cya nyuma cyahagaritse indege zacyo kujya mu Bushinwa nizera ko hari mu kwa kane mo hagati cyangwa se mu kwa gatanu nibwo bahagaritse ingendo zo kujya mu Bushinwa ariko ntabwo nibuka ukwezi mu by'ukuri ariko nicyo gihugu cya nyuma ku isi cyahagaritse ingendo zijya mu Bushinwa icya kabiri cyabayeho bafashe abaturage b'u Rwanda babashyira muri lockdown tukivuga kwenda ko yari ingamba nziza bari bafashe bamaze gufata abaturage bashyize muri lockdown ntabwo leta yigeze yicara ngo ishake ibisubizo by'ukuntu abanyarwanda bashobora kuzava muri lockdown bagakomeza ubuzima bwabo ndetse bafite n'ubuzima buzira umuze mu kwezi kwa gatanu cyangwa kwa gatandatu gushira
abanyarwanda bose barasohotse bajya hanze. Leta yari yarahawe yaranatse inguzanyo nyinshi cyane, yitwaje ubukene ndetse n'imibereho iciriritse abanyarwanda benshi cyane bafite, bahabwa inkunga, bahabwa impano, bahabwa n'inguzanyo, ndetse banakurirwa bana umwaka wa 2020 bahagarikirwa gutanga cyangwa kwishyura imyenda bafitiye ibigo mpuzamahanga by'imari na Banki Mondiale irimo, kugira ngo bite ku baturage banabungabunge ubuzima n'ubusugire bw'abanyarwanda. Iyo Leta imaze kubona ayo mafaranga yose yafashe abaturage ibashumuriza, nanjye navuga ko ari kubashumuriza, ntihagire unyumva nabi, kubera ko yari izi neza ko ari cyo gihugu cya nyuma cyahagaritse ingendo mu Bushinwa ndetse no mu bindi bihugu indege zari zikora. Icyo gihe kandi abantu baragendaga bakanasohoka mu Rwanda mu gihe ibindi bihugu byari byarakumiriye cyangwa byarahagaritse ingendo zo mu kirere. Leta y'u Rwanda imaze kubona ibyo bibazo byose, mu by'ukuri tukongeraho n'ikindi kibazo nanone kiri interine mu gihugu, twavuga ko Leta y'u Rwanda itakitaho kutagira ibikoresho bihagije, kutagira ibikoresho bishobora gupima abantu ku buryo bw'ukuri. Hari u Rwanda rufite ibikoresho bifitse 90% by'ibikoresho bikoreshwa mu Rwanda ni ibikoresho bitari byo. U Rwanda mwibuke neza ko ari cyo gihugu kitanagira laboratwari zishobora kuba zapima indwara zandura. Ntabwo rero wavuga ko igihugu kidashobora gupima indwara ziri sempre zandura, gishobora gupima corona ukaba wizeye ko gitanga ubuziranenge ko igisubizo ari 100% cy'ukuri. Bo ibyo byose Leta imaze kubibona ntabwo yigeze inafasha abakene kubona udupfukamunwa nk'uko abivuze. Barangije abo bantu bose barabavanze, abantu bavuye hanze, hari abataragiye bajya no muri lockdown kubera ko bari mu gatsiko, hari abagiye bajya muri lockdown nta na corona bafite, na plutôt abagiye bajya muri quarantine nta na corona bafite, hari abataragiye bajyamo kandi bayifite kubera ko abenshi bava muri Leta. Ibyo byose ni ibintu byakwirakwije corona. Kugeza ubwo rero Leta yaje gufata ingamba zo gucuruza corona mu gihugu, ntabwo natinya kubivuga. Ibindi bihugu ku isi yose bivuga ko abaturage kwipimisha corona ari ubusa cyangwa se bagashyiraho amafaranga make yashoboka. Igihugu cy'u Rwanda gihanika igiciro, bamaze guhanika igiciro, ntibafasha n'abakene. Navuga ko bari mu byiciro by'ubudehe, Leta yemera ko ari abakene badashobora no kubona icyo kurya ku munsi, abo bantu bose barabashumura babareka hanze. Kugeza uyu munsi rero amezi ashize yose nibwo Leta y'u Rwanda abantu bari guhabwa imfashanyo z'udupfukamunwa. Utwo dupfukamunwa kandi hari aho tudashobora kugufasha kubera ko nko kugeza uyu munsi muzi neza ko hari udupfukamunwa turi specialize abantu bashobora kuba bakoresha, tukagabanya nibuze 60% by'ubwandure mu Rwanda. Kugeza uyu munsi hari umunyarwanda utarabona akagapfukamunwa navuga ko kakozwe mu itisi, umuntu ashobora kuvuga ko ari kanyaroreshwa ashobora gupfa kwifashisha. Wavuga uti se ko icyo gihugu ubwo buyobozi bushobora gufutika ngo buzafasha abaturage kubona udupfukamunwa twabugenewe dushobora gutuma umuntu ashobora kwirinda? Ntabwo bishoboka. Ikindi cya kabiri, abantu bagiye bajyanwa muri karantene cyane cyane nka za Byumba, mwabonye ko byagiye bigaragara ko abo bantu bari babayeho nabi, bahura badafite udupfukamunwa, badashobora kubona ibikoresho by'ibanze. Muribuka ko abanyarwanda benshi cyane bifasha amaudio bayakwiza ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza ibibazo bafite, ndetse banahamagaye Minisiteri y'Ubuzima, bahamagara abayobozi batandukanye, nta na kimwe bigeze babafasha. Kugeza uyu munsi wa none rero abaturage b'u Rwanda navuga ko bari mu gihirahiro, ndetse nge nkavuga ko mu Rwanda Leta y'u Rwanda imibare itanga cyangwa se ibyo ivuga kuri corona mu Rwanda iregizajera cyangwa se irakabya cyane, kubera ko u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari nicyo gihugu cyonyine gifite abaturage bari muri karantene kugeza uyu munsi, kandi nacyo gihugu gifite abaturage bagiye muri lockdown igihe kirekire, kandi abo baturage akaba aribo bafite ubwandure mu gihe ibindi bihugu bitigeze bigira lockdown cyangwa byagize lockdown by'igihe gitoya. Abaturage baho kugeza uyu munsi batagaragaza imibare nk'iyo u Rwanda rugaragaza. Abaturage b'u Rwanda rero nkavuga ni uyu mwaka urashyize turi ku munsi wa nyuma usoza umwaka wa 2020, abaturage b'u Rwanda bagombye kwirebera muri iyo foto bakagaragaza bakireberamo bakibona urukundo agatsiko ka FPR kabakunda ubundi bagahitamo ibi byose twarabivuze igihe kirekire radio itahuka yarabivuze kuva kuwa mbere kugera kuwa gatandatu radio itahuka yarabivuze amezi yose tugaragaza tunerekana uburyo agatsiko ka FPR kanga abanyarwanda kandi ko gakoresha ibishoboka byose kugira ngo kigwizeho imitungo abaturage basigare amaramasa ntagiye no mu bindi byo no mu zindi domaine zitandukanye abanyarwanda bose bafite ibibazo uyu munsi wa none rero umwaka urashize banyarwanda banyarwandakazi muri mu Rwanda n'abari hanze igihe kirageze ngo buri muntu wese yubure amaso arebe aho aka gatsiko ka FPR kerekeza abanyarwanda ndetse na vizio kabeshya abanyarwanda aho yerekeza abanyarwanda uko imyaka ishira igataha abanyarwanda baba batindi kurushaho baba bakene kurenzaho babaho nabi kurenzaho ubwicanyi bukiyongera mu gihugu kurenzaho imibereho mibi ikazamuka kurenzaho igihe kirageze ngo buri munyarwanda wese ahindukire avuga ati ese ibi bintu RNC yavuze radita huka yavuze ntago ari cyo kibazo koko kiri mu Rwanda noneho buri wese arebe uko yafata nyanabandi gufatana urunana gufatana akaboko tugahirika aka gatsiko gakomeje kurimbura abanyarwanda ndetse kageze naho karimburiza abanyarwanda corona kayikoresha nk'intwaro irimbura abanyarwanda kigwizaho imitungo gaca abaturage amande yato na hato karaza abaturage muri stade kandi mu byukuri ariho abantu benshi bakagombye kwandurira aho kugira ngo birinde bavuga nti buri munyarwanda wese nigiye niki kugira ngo arebe kandi afate ingamba yo kwikiza aka gatsiko nkaba nabampagarikiye murakoze n'abandi bagakomeza murakoze
ukoze reka njye kwa Naira Naira nawe umwanya n'uwawe Naira
nge murakoze kanshimire Ange kuko avuze mu byukuri by'ingenzi umuntu yavuga kuri iyi situation ya y'u Rwanda muri iki gihe cya COVID ndamukompeta kuko hari byinshi koko umuntu ashaka kuvuga aduhereye no kubyo twaganiriyeho mu gihe cyashize kuva COVID yatangira kugaragara ku isi yose aho bashyize abantu muri lockdown bakabahezamo nta ngamba zifashwe z'ukuntu bagomba kubaho bamwe bakajya basohoka basa nkaho ari nko kwiyahura ikindi bakabafungira mu mugi ariko none ngiye iki gikomeye kuri nge n'uburyo babarekuye bakajya kubyigana ku mabisi bashaka kubiturage bivuga ko COVID mu byukuri nkuko babivuga iri mu gihugu hose kandi kuyikumira bikaba kuri ngewe mu Rwanda ntabwo bishoboka kuko nta kuntu wabwira abaturage mu buryo babayeho ngo bajye birinda COVID bashyire bagira imyanya batanu umwanya uhagije ubatandukanya hagati yabo bambara udupfukamunwa kandi icya mbere ntabwo utwo dupfukamunwa bose bafite ubushobozi bwo kutwihahira ikindi nta buryo bwo gukora isuku bose bafite kandi babiri ngombwa ko batembera bava aho mu ngo zabo bakajya hanze kugira ngo babashe no kwitunga icyo rero kikaba ari ikintu gishobora kwemeza ko koko coronavirus yageze mu gihugu cyose nk'uko babivuga ariko igitangaza bavuga ko abantu benshi banduye ariko ntabwo imibare yabo wenda ishobora kuba yarahitanye umuntu ashobora kuyizera kubera ko ukurikije ukuntu situation imaze hariya ntabwo mpamya ko abantu bayirwara bagapfa bose babaruwe bakamenyekana kubirebana na ONG rero yagerageje gutanga COVID no kubashimira bambe gutanga udupfukamunwa yaragerageje ariko nanone impungenge no kumenya batanga bakurikije iki ese bafasha akarere kamwe abariko bahereza ese bazakomeza bayibahe bazibahe kubera ko munsi kwa gapfukamunwa ntushobora kukambara igihe kirekire nubundi uburisika ko kukanduza bisaba kugahindura cyangwa se kukamesa ubwo ngubwo ibyo byose ni ibintu byagakwiye gukurikiranwa n'inzego zirebera abaturage mu birebana n'ubuzima, ariko ntabwo bikorwa. Ikiba kibabaje rero kikaba ari uko tugaruka kuri za nguzanyo na za mfashanyo batanze, amahanga yatanze kugira ngo bafashe u Rwanda guhangana n'iki kibazo nyine kiri ku isi yose, ariko ntabwo tugeze twumva amafaranga yagiye. Bivuga ko yagiye nyine mu bindi muri gahunda zindi zibabaje bari abategetsi bo mu Rwanda. Nkaba rero numva mu by'ukuri ikibazo cya coronavirus gihangayikishije mu Rwanda, mfite ubwoba ko kizatwara abantu benshi rwose, byiyongera no ku kandi ku zindi ngorane bari basanganywe, kuko bari bafite izindi ndwara, bafite ubukene bubugarije. Ni ukuvuga ko n'ufashwe kugira ngo abe yavurwa ntabwo ari icyizere. Kwanduza abandi nabyo biroroshye kubera ko nta suivi ihari ihagije, bityo rero ukabona ko ari igihugu kibaye icyo kwikorera publicite mu bintu by'amanyanga bitarimo ukuri mu by'ukuri. Kuko iyo bavuga ko bahanganye na coronavirus birananditse, nahoze ndeba kuri site ambasade y'Abafaransa, kuri site internet aho bavuga ko bafashe mesure zikaze rwose kandi ngo zikaba zikora, ariko bakerekana ukuntu umuntu ugomba kuza mu Rwanda agomba kwipimisha, kwerekana test, ibyo bita test PCR imaze amasaha 120 mbere y'uko afata indege yagera mu Rwanda, bakongera bakabapima bakishyura amadolari 50 bakongera 10 ya ibyo bita refrain de dossier aho barara nibo biyishyurira, ubwo babishyiragaho nyine berekana ko bigomba kuba bitoroshye kugira ngo ube wajya mu Rwanda. Ubwo ni ku banyamahanga rero bivuga ko noneho niyo ugiye kugenda nanone urongera ugasubira muri sirikwi imwe ukagenda ukajya kwishyura ukongera ugakoresha test kugira ngo bivuga rero kurumva abenegihugu abo wenda baba babwira ni abantu baba bagiye mu Rwanda bari conscient bavuga ati ni igihe cya covid ugomba kugenda nitwararitse, ariko noneho nk'umuturage uri mu Rwanda murumva ko mu by'ukuri mu gihe leta idashyiramo ubushobozi kugira ngo ibapime hose imenya n'ukuntu ibafasha kwirinda abarwayi bavurwe cyangwa se bashyirwa ahantu batanduza abandi, noneho abazima nabo babarinde, nicyo kintu cyafasha. Ariko mu Rwanda nta nubwo bizashoboka kuko ntabwo wabitayeho, twanahera naho bafashe batangiye gushyiraho mesure zo kugumisha abantu mu rugo bagafata abandi bakabasenyera. Ntabwo rero ibyo bigaragaza ko mu by'ukuri ibintu baba barimo ni nk'ikinamico, ariko ntibidutangaze nk'uko dusanzwe tubivuga n'uko leta iri hariya ntabwo irebera abaturage, ahubwo ikiyishishikaje ni ukureba amafaranga yakwinjira kugira ngo bayashyire muri gahunda zabo. Ahangaha watubwira guti muri Kenya bagiye gukingiza abaturage babo ku buntu, utese mu Rwanda bo bazabikora? Babyantangaza babikoze byaba ari byiza, ariko se bakeka koko ruriya Rwanda rutatanze udupfukamunwa ruzakingira abaturage bose coronavirus? Murumva bizashoboka? Bareka tubibasabe noneho babishyire muri gahunda byibura n'ibizo nkingo zije bakingira abantu bose bamenye ko babakingiye nyine, kuko mbere yo kubakingira bazabe banabapime, kuko ukingiye umuntu arwaye sinzi niba byamuvura. Nkaba rero mvuga nti mu Rwanda koko hakeneye abayobozi bafite umutima wo kuyobora abaturage no kubafasha, kandi hakeneye igenamigambi rihamye kugira ngo buri gihe habe hari icyateganyirijwe gahunda za leta kigaragara, kujya habaho kwivuguruza kandi he kubaho gusesagura umutungo wa leta nk'uko tuguze kubibona. Mu gihe abaturage bakomeje kubaho nabi, inzego zose zisa nk'aho zapfuye, bityo rero igihugu abantu bakagitekerereza akaba ari nayo ntego ngira ngo nako nibyo, niyo ntego ya RNC, niyo ntego y'abandi baharanira impinduka mu Rwanda kugira ngo barebe ko ibintu byahinduka nyine umuturage akagira umwanya mu gihugu cye. ndumva ari yo contribution atanga muri aka kanya kuri iyi ngingo nk'abasubiza ijambo murakoze
urakoze reka njye kwa mushimiye nawe mushimiye wagerageza guhina amagambo kuko turi hafi kurangiza ijambo rya mushimiye
urakoze cyane ntabwo nibuvuge menshi bagenzi banjye babivuze byinshi kandi nawe wari wabivuze muri make yee ndabona icyorezo cya COVID ni icyorezo ku isi yose si mu Rwanda honyine rero nkuko mwabivuze nta aho ikibazo gikomeye ni uko nyine iriya leta n'umundi itakundaga abanyarwanda kenshi twabivugaga kuri radio twabivugaga abantu mbese tutemeranya n'iriya leta abaturage bakagira ngo ni ukubeshya bakavuga bati twanga abanyarwanda twanga u Rwanda cyangwa se twanga Kagame ariko iyi COVID n'ibi byose biri kuba birerekana mu by'ukuri ko biraha abanyarwanda bose ishusho twababwiye yuko iriya leta itabitayeho uko byagenda kose abantu benshi barakubiswe mu gihe cya COVID bagenzi banjye babivuze barengana ndibuka umwana w'umukobwa wakubitswe ngo uyumusanze niwe nibuka ariko hari n'abandi benshi bazira yenda ngo ko batambaye agapfukamunwa cyangwa ngo batinze gutaha abandi bagafungirwa hariya muri stade mubona ko byari ibintu by'ubugome bwari busanzwe bwa FPR rero iyi COVID ikaba yaraje ibihuhura ariko rero icyo narangirizaho yenda ntabwo ndibuvuge byinshi mu by'ingenzi iyo leta idakora neza iyo leta itubahiriza amategeko iyo leta irenganya abaturage nta wundi muti uretse kuyikuraho abaturage bagomba kubyumva bakabimenya ntabwo ari mu Rwanda bibaye honyine na abyagiye biba ku isi yose aho abaturage bataka bavuga ati turababaye abantu turahuruza buri munsi turatabariza abantu buri munsi abafunzwe ababuri irengero abakubiswe muherutse kubona umuntu umwana w'umukobwa wagiye kwiga bakamukubita ubungu bakabagenda yicaye ibintu ni byinshi cyane imfungwa Edward wazivuzeho uburyo zirenganwa kandi ubundi zisanzwe ari imfungwa bazifata nk'aho ari ibintu byataye agaciro nta wundi muti uretse ibyo tuvuga hari ingero nyinshi yenda tuzazitanga mu mwaka utaha tubereke ko nta kindi gisigaye uretse ko abaturage bagomba guhaguruka bagakuraho leta ibahemukira ibangiza itamenya ejo hazaza ishyira urubyiruko mu bushomeri ntibashakira akazi kandi ariko kamaro kayo ntite ku bakene ibyo byose ni ibintu byinshi bigomba gutuma iriya leta ivaho nkuko twabivuze kuva kera ndumva nta bintu byinshi navuga abagenzi banjye bavuze ku byerekeranye na COVID gusa ni ukumenya yuko ari icyorezo gikwiriye isi yose ariko mu Rwanda cyaje ari inyongera ku bugome bari basanzwe bifitiye ntabwo byumvikana yuko waba warasenyeye umuntu nk'ubu COVID yavuze ko ari bugira harare wowe ukajya mu buriri ukaryama kandi uzi neza ko hari umuntu waraye hanze ari we wamusenyeye ibyo ni ibintu bibi cyane ni ibintu umuntu wese akwiye guhaguruka akabirwanya yivuye inyuma ndumva aricyo naba mbuze ndumva nanashima kandi shimira yuko by'umwihariko twe abantu baza ku biganiro cyangwa se batanga icyo bafite kugira ngo izi mpinduka zibe ni inshingano zo kugira ngo tumenyeshe abaturage b'u Rwanda baba bari mu Rwanda baba hanze yuko bagomba guhaguruka iriya leta ikavaho nta wundi muti nge n'icyo navuga murakoze
murakoze inkuru yacu ya kabiri ni information mbaha gusa ntabwo turi buyiganireho tudisikiteho kere ku muntu bafite agatekerezo kagufi cyane kugira ngo turangize kare nyine mukajya mu bibazo bya famiye zanyu mukabasha kwitegura ubunani nyine bo ni inkuru ngiye kubaganiraho ni inkuru yasohotse kuri YouTube ngo yitwa ngo kitwa ikinyamakuru yitwa ngo cyangwa se televiziyo yitwa ngo Real Talk TV ngo yitwa Etienne Gatanazi yahaye Ingabire Victoire mutuwe muzi na Ingabire Victoire na Jean-Baptiste Karegeya ngo umunyamakuru muri Pax Press abaha ikiganiro bavuga ku byerekeye ibintu byinshi ariko ibyantangaje ibyo nafashe mu mutwe ni aho bageze ku byiciro by'ubudehe kubera iki kubera ko ibyo bavuze ni ibintu dutuwe tuvuga kandi muzi neza ko twaravuze tuti iriya leta twayitangatanze turavuga tuti bagiye gushyiraho ibyiciro bishya by'ubudehe ibya kera amakosa yabayemo twaravuze imyaka n'imyaka turasengura tubisubiramo bibatesha umutwe hari nizo mpamvu wenda babonye ko bagomba guhindura byanze bikunze noneho turavuga tuti ibyo mugiye guhindura tuzi ibyo mugamije turabireba twebwe amakosa mugiye gukora nako amatekinika mugiye gukora twiturayabona dore naya ngaya ntibiraba ariko turabize ibyo mugiye gukora kuko turabasoma mu bwongo ibyo mukora turabize ibintu bya itekinika ryo mu Rwanda ryaye wabyiza ngukira umuco byabaye umuco ku buryo nabantu basigaye babona itekinika ritarajyana nabo bakavuga bati mugiye gukora amakosa meze gutya nako mugiye gukora itekinika rimeze gutya dore ko mugiye kubigenza twarababwiye tuti biriya byiciro by'ubudehe ntibizakunda kuko impamvu objectif cyangwa se intego ibyo bagamije ni ukugabanya gutubya imibare y'abakene nkana kugira ngo leta ifashe abantu ibone abantu bakeya bo gufasha ikindi inabeshya yuko yagabanyije ubukene bo ejo bundi shyaka yajyaga kuri ku mateleviziyo akatubwira ukuntu ibiciro by'ubudehe ari ibintu byiza ngo abaturage bazabigira mu ruhare ngo abikora mu buryo bwa rusange umuntu agahakabahamubakamuhagurutsa akavuga ibintu bye ko nta muntu ushobora kubihindura abadasubiye mu dongo leta idashobora kubihindura nkuko byakoraga kera ngo abantu baze babitekinike ibyakozwe n'abaturage nta muntu ushobora kubihindura ari ibyabo bwite akatwereka ari ibintu bikoze neza pe none rero icyabaye niki tutangiye kubona amakuru yuko bya byiciro by'ubudehe batubwira ko ari bizima no bigikorwa neza none ahubwo batangiye kubitekinika nkuko batekinikaga ibya kera mbibutse inkuru z'ahantu ahantu twigasibo ntabwo inkuru nyifite mu mutwe ntabwo itariki nyifite mu mutwe ariko ikirimo ndakizi inkuru ya igatsibo yanditswe n'umuseke ngira ngo yavugaga ngo abayobozi ngo biyemereye ko batekinitse ibyiciro by'ubudehe muri iyo nkuru bavugaga ko gumba ni ibyiciro bya kera ariko bibereke ko kugira ngo bibereke ko ibyo bakoze amakosa bakoze itekinika bakoze kera n'ubu baracyarikora ntacyo rero bakoze ikintu gishyashya muri biriya byiciro by'ubudehe niki ikintu gishyashya twashimira leta y'u Rwanda nuko ubundi bya kera babyitaga ngo ni rimwe kabiri gatatu kane noneho byitwa ABCDE nicyo gishyashya muri biriya byiciro by'ubudehe nta kindi ntimuzagira ikindi kintu mushaka muri ziriya nyuguti ni inyuguti zasimbuye imibare gusa nta kindi kintu kirimo rero bo none iyo nkuru yo muri gatsibo yavugaga ko mu byiciro bya mbere bya kera biriya bavuga ngo baratekinitse bakaba barabivanyeho bavuga ngo aba baturage baricaye barabikora barabirangiza bamaze kubikora bamaze gutanga raporo bigaruka leta yarabihinduye cyangwa se bakajya bababwira babatelefona ngo turashaka ko mu cyiciro runaka mushyiramo abantu bangahe ngo uje batumye avuga ngo abo hejuru ngo barifuza ko mu cyiciro cy'abakene mushyiramo abakene umubare runaka abakire mukabagira bangahe bivuye hejuru donc ibyo abaturage bakoze leta yarabihinduye ibikoreyo ikishaka ikurikije imibare yo yifuza gutangariza amahanga gutangariza abanyarwanda barabitekinika biba ari ibyo ngiye ariko icyo gihe leta yabikoraga yonyine muri iyo nkurikije inkuru y'iyingiyi Talk TV inkuru ngiye kubaganiraho mu kanya bavuga ko leta yabikoraga yonyine icyo gihe nta muntu wo muri ONG wari uhari nta munyamakuru wabaga ahari nta bakorerabushake wabaga ahari byari leta gusa niyo yabitekinikaga ubwayo noneho yarabagaruye ubu ngubu yashyizemo ngo abakorerabushake ishyiramo za ONG urumva ngo imiryango ngo itari ya leta ngo ibari ngo ine ngo abakorerabushake bagashyiramo n'umunyamakuru noneho baraza hari umunyamakuru wavuze ko witwa Karegeya yavuze ko ibyo bintu byose biparticipemo anabifite kuri hendiye na kuri mobile ye dongo rezita za mbere zose ngo barazifite abo bakorerabushake barabifashe barabisavinga babishyira kuri telefoni zabo barabitahana abo muri za ONG abo b'abakorerabushake n'abo banyamakuru byose barabifashe uko byari bimeze baragenda barabigenza iyo leta yasanga nk'aho ibikora neza kugira ngo abo bantu bo hanze muri za ONG n'abakorerabushake n'abanyamakuru batayinenga none rero bamaze gutaha leta irimo kugenda ibisubiramo ibitekinika uwo munyamakuru twa Karegeya yavuze ko ngo yabonye Twitter yavuye ku Kibuye nako Muhanga Twitter ngo basa ngo ubuyobozi bwasabaga abantu b'Imuhanga ngo kutarenza 5% by'abantu bari mu cyiciro cya A icyiciro cya A ni kihe nicyo kinababwiraga leta ishaka gutekinika ba bantu bazafashwa na leta barengeje imyaka 35 babasaza bafite ubumuga n'uburwayi butabemerera gukora cyangwa se barongo yari bato ibintu bibiri abantu bazafashwa na leta none ngo baravuga ngo ntibagomba kurenga 5% ngo twite noneho ngo umuntu w'Imuhanga arabasubiza ati none se niba muvuga ko batagomba kurenga 5% kuki mwaturuje iyo mu byikorera mwe bw'ikigali mukabirangiza kuki mwaje kuturushya muvuga ngo dushyire abantu mu byiciro by'ubudeka ari mwari muzi neza ko batazarenga 5% urumva ko leta ibyo abaturage bya bindi baturateraga ngo birakorwa n'abaturage leta iri kugenda ibisubiramo none igishyashya ni iki rero kubera ko niba ari muri Rulindo bari hehe ngo abaturage bari abayobozi bazi neza yuko hari amakuru bari abantu muri za ONG na niyo miryango yigenga yajyanye kuri za mobile kuri za telefone za bifite urumva ko resulta barazibitse barazitahana barazibitse uramutse ubitekinitse ubu ngubu baza gutamaza kubera ko bazi uko byakozwe igihe bari bahari ngo none bari umuko batelefona nkurikije ayo makuru kare yatanze asubiza ubunyamakuru kuri Real Talk TV ngo abayobozi barimo kubwira abo bantu baje bo hanze baje kureba uko ibyiciro by'ubudehe byakozwe ngo nibaza ari telefone zabo ubwo ni ukuvuga ngo aya makuru babitse kuri telefone yabo nibayagarure bayasibe noneho babone gutekinika ngo barimo kuba telefona ngo nibagarure ayo matelefone yabo babone gutekinika urumva rero ko itekinika barimo kubikora bya bintu bavugaga ngo bikozwe neza mu byibagirwe nababwiye nti urwa akabaye itondo rikoga nikajya koga urumva niyo koze ngo nikanoga niko babivuga mu Kinyarwanda rero ntimugire ikintu mutegereza kuri bya bintu byose ni itekinika objective ni imwe ni ya yindi niyo kuvuga ngo batubye nkana umubare w'abakene kugira ngo abafashwe baba bakeye nazo mpamvu bari gutekinika kira kiciro cy'ubukene cyakindi gifashwe ari cyo bari gutekinika cyane ikindi Ingabire Victoire nawe ngo yagiye abona amakuru menshi cyane aturutse hirya no hino mu Rwanda ndavuga ibyo byaturutse muri iyi muri iki kigano batanze nawe ngo bagiye bamwandikira abaturage hirya no hino mu Rwanda bamutelefona bamubwira bati barimo kudutegeka ko tutubya umubare w'abakene byararangiye abantu bagira ngo nibikozwe neza gutyo bamaze gutaha none imibare bagiye kuyisubiramo mu gikari kugira ngo bongere bayitubye bayitekinike bari kubwira abaturage ngo imibare bayisubiremo ngo umubare w'abakene imibare y'abakene ngo bayigabanye kubera ko basanze abakene benshi kandi kuba benshi ni benshi koko nibyo kuki bashaka kubagabanya kuki bashaka kubatubye donc urumva ko ni ikintu gishyashya ariko kishimangira ibyo twagiye tuvuga tuti nta gishyashya itekinika rirahari kandi itekinika rikorwa n'abantu bo hejuru murumva ko abaturage bakoreza ibintu byabo bikora nk'uko babyumva ariko abantu bo hejuru bo muri leta bavuga ati mibare muyisubiremo abakene abazafashwa mu bagire bake cyane kira kiciro cya e gifashwa na leta kizafashwa na leta mu bagire bake cyane ikindi mibare muri rusange y'abakene muyigabanye urumva ko barimo kubitelefona Ingabire babimubwira hirya no hino babimubwira bati kandi aravuga ati ntabwo ari ikosa ry'umuntu umwe niba bituruka hirya no hino mu Rwanda bose babinyoherereza babimbira ko babategeka gutekinika imibare y'abakene urumva ko ni gahunda za leta niko bimeze ni system irimo gutekinika nkana imibare y'abakene icyo ni ikintu gisanzwe urumva rero ko iyi ngingo ubundi nagomba gufata konji uyu munsi sinze mu kiganiro ariko kubera ko ibintu nabyumvise kandi ari ibintu tumaze imyaka myinshi tuvuga twerekana amanyanga ya leta byo gutekinika imibare y'abakene nkana nzi mpamvu ngiye naje mu Kigali ubu ntabwo nagomba kuza rwose ariko ibi ngibi ni byatumye nza kubera ko ni ibintu biteye ubwoba kuko birashimangira ibyo tumaze iminsi tuvuga n'ibintu biteye ubwoba reka ndekere aho ngaho tuzabye tubikurikirane ariko gusa cyo nababwira ko biriya bintu shyaka yazaga turatira atubwira ngo bari gukora ibintu byiciro by'ubukene bishyashya n'ejo muri Kagame yavuga ngo hagaragaye amakosa ngo ubushize ngo wenda twizere ko bizaba nta gishyashya kirimo ikintu gishyashya nuko ni imibare rimwe kabiri gatatu kane bashimbuje inyuguti ibyiciro bakabyita ABCD aho kubyita icyiciro cya mbere cya kabiri gatatu cya kane nta bindi nta kintu gishya kirimo itekinika ririmo gutubya nkana umubare w'abakene nicyo bari gukora gusa bafite amayeri menshi yo kubikora ariko babirimo urumva ko abaturage barimo gutelefona batabaza bati batumereye nabi ngo imibare tuyisubiremo abakene tubagabanye urumva ko ni ibintu biteye ubwoba reka ndekere aho ngaho umuntu afite agatekerezo gato cyane murabona ko twihuta tujye mu bunani yagatanga noneho tukarangiza anjeje muri ryawo
murakoze cyane mu by'ukuri hari ikintu wenda abanyarwanda kugeza ubu ngubu batari babona cyangwa se batari bemera ni ryari leta y'agatsiko yigeze yita ku baturage cyangwa se ishaka kuzamura abakene n'abari bakanyakanya yagerageje kubasubiza hasi ibintu by'ibyiciro by'ubudehe mbifata nk'ari ukuzunguza nko mu gicuba ucunda ujyana hirya no hino kugira ngo abantu bakobyere muri muzunga bibwira ko wenda kigiye kuza gifite icyo gihindura mu by'ukuri leta y'agatsiko iba ishaka guhindura abanyarwanda kubahindurira imibereho ntabwo yakagombye umunsi kuba iri kubarura abakene cyangwa se ibyiganisha abaturage bashyira mu byiciro by'abakene ahubwo yagombye kuba itegura imishinga izamura abaturage ituma abaturage bazamuka ndetse abaturage bakabyigana bajya gushaka uburyo bakwiteza imbere ibi byose leta ikora twabyibajijeho twese inshuro nyinshi amafaranga leta itakaza ngirwe ishyira abaturage mu byiciro by'ubudehe mu byukuri bashyira mu byiciro by'ubudehe ngo byungure cy'abaturage leta nikireye imishinga leta nikore imishinga izamura igiturage amasantire de negosi yahozeho bongere barebe ukuntu bayazamura bazamura umushahara wa mwarimu bashyiraho umushahara afatizo kuri abo banyakabyizi ku bantu bakorera leta nibwo bazavuga ko bari gukora ikintu kizamura abaturage narabivuze nongeye kubisubiramo nubwo Kagame bamwongera imyaka 50 yo kuba ku butegetsi ntabwo azigera ateza imbere abaturage nta nubwo ibyo gukora ibyiciro no gushyira abaturage mu byiciro ntabwo bizazamura imibereho myiza y'abanyarwanda abanyarwanda bazazamuka nuko leta ikuyeho ubusumbane igakuraho gucamo abaturage ibice igaha abaturage ubwisanzure bagakora leta ikagabanya imisoro abantu bakibeshaho abantu bakiteza imbere ndetse n'umusoro ku butaka ukavaho abaturage bakagira ubwisanzure mu byabo bakagira ubwisanzure mu gihugu bavukamo ndetse bakanakigiramo umudendezo igihe ibyo byose bitarashoboka ntabwo leta ya Kagame izashobora guteza imbere abaturage kananabivuge ntabwo leta ya Kigali iyobowe na Kagame izateza abanyarwanda abaturage imbere igendeye mu byiciro by'ubudehe ahubwo bagombye kwicara bakabikuraho bagashaka ubundi buryo bakeze imbere abaturage ndetse bakanaganira na opposition ikabere kuko bafasha abaturage bakabateza imbere naho bo mu myaka 26 byarabananiye none nabonye bari kumera imvi n'ubuvivi n'ubuvivure byaraje ntabwo bazateza imbere abaturage muyobozi w'ikiganiro murakoze
urakoze Ange ikinababwira nuko munanayire atabashije kuboneka yagize impamvu zituma adakomeza ikiganiro ubwo nuko mu excuse ntabwo yari afite intention zari yaje kudufasha kamemu urumva ko rero kubera ko ni kubunani ashobora kuba yagize impamvu runaka zihutirwa zituma atabasha gukomeza ikiganiro ibyo ngibyo mu byihanganire ubwo azaboneka ubutaha azabashakira kanya aze kubaganiriza reka nge kwa Naira nawe atanga igitekerezo kigufiya kugira ngo tubashe kurangiza vuba ijambo ryawe Naira
ke urakoze ntabwo mbatsindira kuko nange ndamera nkamwe kuko nta bintu byinshi twakagombye kubivugaho gusa njye waro principe meme yo gushyiraho izire ya categorisation z'abantu babashyira mu byiciro ntabwo uburyo bikorwamo singenera cyane cyane ko bafata abantu bakabamanura ngo bajye mu gitaje bajye gushyira abantu mu byiciro biriya no gutesha abantu agaciro kuko nta muntu n'umwe wagombye kumenya mibereho yundi ngo amenye ngo ni umukene cyangwa ni umukire nubwo yaba bibona ariko amenye uko afashwa amenye ibintu ni nawe agasuzuguro kava mu bantu abantu ntibahane ugasanga umuntu nta kintu agira gisa nkaho ari ibyo bita intimite byose biragenda ubundi iriya leta nk'uko yateye imbere mu ikoranabuhanga ikaba ibarura abantu ikaba izabatanga imisoro ikaba izo amafaranga umuntu yinjiza iyo niyo principe bagombaga gukoresha hari igihe rero umuntu ashobora kugwa muri kategori mu gihe gito kubera impamvu zitandukanye byaba ari uko yarafite wenda activite ikaba yaragize nabi kubera impamvu ashobora gusobanura cyangwa se atari na ngombwa kusobanura bityo amafaranga yinjizaga akababaye make cyangwa se inyungu yabonaga zikaba nkeya ibyo ngibyo bigatuma wenda umusoro atawishyura cyangwa se akishyura mukeya akaba ariho abantu ariho leta ihera ivuga iti uyu nguyu yaguye muri iyi kategori naduha amafaranga yinjije tukareba na depense afite dushobora kureba tukavuga tuti uyu muntu ntashobora kwigaburira uyu muntu ntashobora kwishyurira abana uyu muntu ntashobora kwivuza akaba ariho bahera biriya bintu byabo rero bazanye ngo byo gushyiraho ngo ubudehe deje ubudehe ntabwo ari ijambo rikwiriye kuri ibyo ngibyo ni ibintu mu by'ukuri byo gushaka gusuzugura abantu no gushaka gukandamiza bamwe no kubaheza mu bukene no gutuma bagira frustration bagahora bumva batameze nk'abandi cyangwa se ari abantu b'ibicika ubwo rero kuba babitekinika nabyo nyine birajyana nibyo kuko babishyizeho bazi ko batazabikora neza ntibafata n'ingamba nziza zo kubitunganya ku gihe cya mbere wenda bavuga uti baribeshye imyaka ibaye myinshi ntago bagombye kuba bakirwana ni tekinika ariko nibyo bamenyereye nta gishashya twabona batuzanira ndumva ari cyo nabivugaho murakoze
urakoze reka nje kwamushimiye mushimije amane ryawe
ya umunota umwe rwose nshimire uko twafatanyije ariko iki kibazo cy'itekinika nta gihe kitabayeho uwumva ministre Shyaka umuvuzeho bariya babusinge bose ibyo muri banyahe nibo babizi nibo babitekinika rimwe na rimwe bakabeshya kandi ibintu bigaragara uvuze kuri Marie Immaculée Marie Immaculée hari igihe avuga nawe ukumva bimubabaje ariko nta uzi niba biba bimuvuye ku mutima kuko iyo avuga ibintu abaturage bakorerwa wumva ari mukuri ariko nanone akongera agashyigikira Kagame kandi byose bituruka kuri Perezida Kagame ari we abavuga ngo nta wamuvuga nabi ibintu byose amafaranga iki ni Kagame wayagize gutekereza nabi abaturage akajya afata amafaranga akayapfusha ubusa akira muri izo za Rwandeya yakiraga muri za Marriott Hotel agahereza amafaranga muri muri Arsenal kandi mu Rwanda nta kipe y'amaguru ihaba nibura ngo ibe ariyo yanariye ayo mafaranga ibyo byose inteko ishinga amategeko itabizi ubwo urumva umuyobozi wo hejuru niwe byose biturukaho nyuma y'ubyicurizambye ni ukuvuga ko rero ni tekinika cyangwa nka kuriya bavuga ngo bakuyeho umuntu ngo waringwa amafaranga ngo bakoze ku bifu binini bagombye guhera kuri Perezida Kagame ni Perezida wirirwa usesa umutungo w'abanyarwanda kandi ntamenye ko hari ibihe bibi bizabaho ubungubu sinzi niba azavuga ijambo ryo kurangiza umwaka aravuga ko uyu mwaka w'2020 na vision yari yarabahaye byose byaguye mu maso niba najya imbere yabo akagira icyo avuga ni agahinda yakabwiye gukorwa n'isoni ntagire icyo avuga mu by'ukuri rero itekinika ryabo ntirishobora gushira yabivuze neza rwose anje ko imyaka 2026 myinshi cyo batakoze byararangiye ni ukubaheba ariko abaturage bagahaguruka ku buryo bavanaho ubutegetsi bubi bubarenganya nicyo navuga mbifurize umwaka mushya nifurize abayoboke ba RNC nifurize abakunze baraditahuka bose umwaka mushya 2021 tuzawugira umwaka w'insinzi murakoze
urakoze cyane namwe ndabashimiye Jean Pierre mushimiye Ange Irakarama na Munanayire na Bambaduko mwese abo twafatanyije mu kiganiro mu buryo buhoraho ba Chantal ba Serge ba Bisamaza rimwe na rimwe na ba mukuru wacu Zefani abo bose baje kudutera inkunga mu kiganiro cyacu cy'imibereho mibi y'abaturage turabashimye cyane kandi tubifurije umwaka mushya muhire Imana izabane namwe izabarinde kandi izabashoboze ko umwaka utaha mwagaruka mukongera tugashyiraho akabaraga tugakomeza kurwana inkundura ya demokarasi tubugira abaturage tubagaragariza imiyoborere mibi iyo muri kira gihugu reka rero mbareke abadukurikiye mwese turabakunda kuri radio itahuka tubifurije umwaka mushya muhire wa 2021 twizeye ko tuzabona nawe utaha mu tubakomeyeho cyane turabakunda namwe kandi muradukunda turabizi radio yanyu radio itahuka murayikunda muzayifashe muri mubona uburyo muzayifashe ariko kandi amasengesho yanyu nayo turayakeneye mudukurikire ibyo tuvuga byose mubikurikire mutwandikire muduha amakuru rero reka niyo kubatindira reka babashyizeho impara ibasusurutse ibifuriza umwaka mushya muhire ntabwo rero tubasezeho naho umwaka utaha Imana ibane namwe ibarindishe ukuboko kwayo ikabage Medwari ubategurira iki kiganiro cy'imibereho y'abaturage akanakibagezaho turabakunda cyane kuri radio itahuka reka bashyireho impara rero